Babo, bichi kachinja chichoka chichinja nakia.
Mese banani la daso jaileta, nekwa ungula kati mita ya kapita. Mese banani la daso jaileta, babo.
Maendo bine, ganja fume fopa we nishke ine. Oke tilwi mbozi na tirila, batite danso twale kabila. Bitika tinda titinda na gia. Baya agule ne type of upia. Wene ni umwela, munga ni manzi. Basa kunami umoyo ni kamozi. Tweki, tweki, tie mami tweki. Goda ngulo tie mbuyo yako sheki. Moyo si wako loma ilo ungafe. Ndalama zisalewe kushkule luafie. Bila kemani, yumfishe wino ilio lina mani. Mailo ukafa zisala nandani. Mumani sekese mwekaizi ni chani.
Babo, bichi kachinja chitio kachichinja na gia.
Babo, bichi kachinja chitio kachichinja na gia.
Babo, bichi kachinja chitio kachichinja na gia.
Mese bana pempa tanto tairetia. Taito ni papo muivine petia. Kuno kwisa kapo aimini babiri. Ukapwela posu zambera swiririri.
Babo, bichi kachinja chitio kachichinja na gia.
Mese bana nila daso jaileta. Ne pungu langa timita ya kapita.
Mese bana nila daso jaileta.
Joga!
Baby T, I see you. You are tika. Female commander. Mwana wa make lotia. Lotia wa mene. Njoka ni njoka. My number Pandora.